Yapuza.
Kaskazini.
Wana wana sana.
Mefana kweli wana.
Boy.
Mina kuja uko, nataka dem flani mlefu. Kisi ya mamkamba sijale una mambo yetu. Sunajua meni mpole meni ndugu yenu nasi ni 4K, hiyo siyo huruka yetu.
Usige uku vita tosababisha, walifunga milango si tukapita kwa dirisha. Mapenzi tuayasitisha, priority ni maisha. Hakuna wakisiwe, kukunza na sisi.
Nasikia meandamana, mengie bugeni vidu mkachoma. Mkala wabo wanangu nyeni noma. Mana mkitaka la kwenu mnafata nyendo kusema.
Wetulia bana, we occupying 254. Na appreciate dirani you paying attention. Twende no flow, frog fro na usi tense bronta. Kushtua kukichili nchi yote iko ili.
Mina kuja uko, siku usiki unasema.
Nini?
Siku usiki mina kuja uko.
Zizi wanafyatu wa risasi vilipuzi utati.
Mina kuja uko.
Usiki bana, daily body count inaongezeka sana.
Mina kuja uko.
Huwelewi bana, gunsai wame camp old town sasa. Attention, attention, we close for renovation. The country needs attention, it's a Gen Z revolution. Emotions iko kwa test, oh jaja bless. Mini ko homeless, na nani ako jobless.
Sisi tumechill kwetu mama ndo kusema. Vitu vinapanda vinashuka life sober. Kopisi tu kopisi so sasa tangu nyuma. Ila kwa uoga sasa kila nchi na tusema.
You listen up, your composer. Thanks for the updates. Economy yetu iko wavy and at stake. We need a meka tilili independence. Marambili atogope sima tumbiri tumeshika na
the
hey,
basi poa wacha tu ni stay home. Sachi kuni call kunambia kama mko fine. Simnajua tunashare kwa muli na South CC. Tunategemea na karibuni home.
Mina kuja uko, siku usiki unasema.
Nini?
Siku usiki mina kuja uko.
Zizi wanafyatu wa risasi vilipuzi utati.
Mina kuja uko.
Usiki bana.
Nini?
Daily body count inaongezeka sana.
Mina kuja
wewe
uko.
Huwelewi bana, gunsai wame camp old town sasa.
Kapoze 255 ya u kaskazini, 254 ya we dano. You know what I'm saying? We dano.